Yep. Yeah, Baba.
But they call me King. Classy. You know the sounds,
boy. Baba.
I gotta stay on the ground, but don't mishe mishe. Mesau bath the assistant enda ukaniwakilishe. Hakunaga suspicious, hata wajiraisishe. We got the same vision to complete this mission. Mim, them singing and don't shock on dingi. Ni game ya ushindi, ni meshengi ya kingi. Nko huku ni kukule kupita pita shilingi. Mambo sio mepesi kupita pita vigingi. Ah, we soldier, haso zimenoga. Shopping fashion over na kuletea nguo pia za viatu na mikoba. Kwa sonara kuna pete ni weka order, ntajiba mara moja. Go high hotel, there's a place you go stay. The suitable room for you when it's already paid. Eat and drink, swim like a merry may. I'm coming to play, baby, daddy's on the way. Bang, nakuja, baby, nakuja. Njiani, nachanja mbuga.
Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Nikamate, nikamate, kamate yo sinwage. Baby, hold me down, nitulie eh. Nipatie yote yo ya kwangu mie. Kwa unapagusa guza niko hoi. How boy, how boy. Popote unaposhika na enjoy. Sikatai, sichumoi.
Nakuja, baby nakuja.
Oh yeah.
Allow me, baby nakuja.
Oh yeah.
Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me, baby, nakuja,
yeah, yeah. Kama jali, mie, kwako nyanga, nyanga. Udari utafanya nilie, wakini nyanga, nyanga.
Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Oh, baby, njo, 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 kulosa. Kwa udongo umefinyango kama dongo. Baby kwani umenipigia zongo bana. Umefinyango kama dongo.
Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Kama ajali mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie. Wakini nyanganya.
Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me.